Ngā take o te taitokeru.
Nā tō raurau, mā tō ku raurau, ka ora ai te iwi. E aku raurangatira o te taitokerau, nau mai hakapiri mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Pupata ahau e whai ake nei ko ngā take o te wā, nā te pūtea tautoko a wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. Ingarangi hakata kua taha kenei I hakarerea ai te iwi o ngā puhi I te huianga hiamana o te motu I te taunga mai o Paremata. He ae anō ko te iwi o ngā tiwai tērā I tū māro I runga I tōna mana motuhake. Ko tā ngā kōrero a te hiamana o te puari o ngā tiwai a Aperehama Edwards. E kore nei te iwi e tuku I tōna ngatiratanga ki te kāwanatanga e a hei nei rātau. Te whiriwhiri I ngā take whakahaere I te rohe o ngā tiwai. Anei ngā kōrero a Aperehama Edwards.
Areirau I noho atu, kia titiro kanuhi ki te kanuhi, kia whakaputa kanuhi ki te kanuhi, aku whakaaro, whakawahi atu mō taku iwi. Nā, ko taku aronga I te wā I hopu aku kōrero, e hāngai ana ki te taku taimoana, I te mea I te wiki ko pahure, whakaitia tā mātou tono ki te tribunara, kia whakatakoto I ā mātou naue mō ngā hiahia te krauna ki te hakarereke, tia ki te whakatoka, i te taumata me ke ai ki ā rātou.
I te wiki ko taha ke nei I haka kotahi a ke ngarangatahi me ngā kura tuarua o te taitokerau mo te hakatatai nui haka hira hira o ngā manu kōrero o te taitokerau 2024. E whā ngā tawira ka whakakanohi nei I te mana o te taitokerau ki tā maki makaurau a te hepetema e heke mai ana. Ko pau ariki he mara Daniels o te rangi a niwaniwa ko whai wāhi ki te wāhanga o tā turikara, te wāhanga taina ki te reo ingarihi, nā ko hine te ai o Chapman kua whakawhiwhia I te tūranga ki te wāhanga rāwhiti ihaka o tira te reo Māori ki te taha taina. Ki te wāhanga o ngā tuakana kua whakawhiwhia te tūranga ki te korimaka o tira te reo ingarihi ki atuhi ngā ia manihira o te kura taitama wahine o whā ngārei kamutuko elite reti hoki tērā kua whakawhiwhia ki te tūranga tuatahi ki te wāhanga o Pei te Hurinui Jones o tira te wāhanga reo Māori. Koe a ngā tawira ka whakakanohi nei te tai toke rauanga marama e heke mai ana. Katia kera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei haura, atu I te reo I rirangi o te hiku o te ika ko Daphne Pupata hawe mihi atu ana. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, I whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai pāho.